I don't care. I don't sense. I don't sense. I don't care. 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 I don't care.
Mandin on a woman under the bucket of one, I say, Chani Cordelli. Magana Chani Bojena Moore. Anna Maranonia Balaga. Ojebe, we know. Ipuani Danda. Also, Warana. Also, Piata Piatane. Baba Hum, Baba Hum. Okay, one, Elokaja. Akwa Kuru. Ebini tuzo atuwa Arupa ala funde mwa
Ebini
tuzo simpio Oguzo guzora na omu igwe Wabu tupo wari igwe Wabu ntuma burenyi Wabu ntuma burenyi Yabu dundu yoyo Okalama do kalamo Wanya mbo sendu na toyuto Agu batofia mbada waraso Wabu gaga nogu Anu boroku de juonu Oko oburuzo Ode jinji Ode jinji Ode jinji Ebu betoko na duji abike
Naso
Isi ya tonamba
Naso
Isi ya tonamba
Yey
Onye kuroku na Jerusalem Agana kapano
do mendesu
Wabu akwa akuru Akwa akuru Akwa akuru Arupa la vende muom Isi ya tonamba Ogodombu chotom Mama kasi biwa Mbukwa china konaba Jane sini tone pwene Udara na darogu mwene Nana metu ya di
youngest old man
Makana ya bagadi ya kwenka
Udunya maro ya mamala
Iye jiwe love watching Unodiga akanka
Atolato
Odiga akanka
Chachacha
Ochichinku wakanka biga Mana chanya diga akanka
Ato
Buhari gachicha weritue Jesus adiga aritu noche Wagari to noche Jesus adigari to noche Governor na chia bia state igari to Mana Jesus agagari to
So Jesus igwe
Igwe
Owe raku konga korono makadesi molubia Ono tomo tinunu kakorono akokantinyunu nudenanda Ono siko
Koe
buru akụkọ onye agbọrọ nwa eze ọ na-ayọ nni nwa eze ọ na-eyi nkịrịnka akwa nwa eze ọ na-eri ihe luru unyi e nwere ụmụ eze ebe a ụmụ eze kwenu ụmụ eze kwezo nọ ngwa gee ntị e nwere mgbe Jizọs na ndị na-esozo ya na-eme njem ha wee pụta n'ikpere oli mmiri Jizọs wee mee mkpebi n'ụmụ nwa ya na ọ ga-aga ije n'elu mmiri aka na-ekwu ka na-ekwu nwa mmadụ wee menye ụkwụ n'ikpere mmiri n'azọ ngwa gee ntị mgbe mama ịghọta nụrụ ụdị ụkwụ Jizọs o wee danye ọka anya mkpọ maka na ọ ma na ike ka ike nọ n'elu mmiri ọ ma na ụta na agbaba nọ n'elu mmiri ọ ma na ebube tọkụ na duu nọ n'elu mmiri ọ ma na ise tọ na mba nọ n'elu mmiri gị nwa Chineke onye na-anụ ọnụ m n'oge abalị a Jizọs ga-aga ije n'elu nsogbu gị taa ọkwa ndị Igbo nọ n'ebe a Igbo kwenu
ihe
Igbo kwenu
ihe
Igbo kwenu
ihe
Igbo kwezuonu
ihe
e nwere onye Abia steeti nọ n'ebe a chere achọrọ m ịfụ onye nne onye Abia steeti ofu mama onye Abia steeti ka m jụkene ya ajụjụ nwaanyị ọma ibe onye Abia steeti kedu ebe isi n'Abia steeti
Arochukwu
ọ bụrụ na onye ọbịa bịa n'Abia steeti o nwere ihe unu ji eme ọjị kedu ofe eji mara ndị Abia steeti
ofe
ọzọta ya ngwabịa ibe onye Abia steeti ibe onye ebe na-abịa steeti
ozitem
kedu ofe eji mara ndị ozitem
ọkazụ akpọrọ akpọ egwusi atara
bịa kedu ihe unu ji eto ofe a gịnị ka a na-etinye n'ime ofe a wee tee ya
azụ mgbasa ahụ krepish mgbọ ọsụsụ ụgha ihe niile gbogbo tigbo
n'ebe a ibe onye anambra kedu saidi si n'anambra nwanna adazi ana ọgwụ ofe ide mmiri kedu ofe eji mara ndị anambra steeti
ọgwụ ofe onugbo
maka na gozie nwoke ka bụ onye anambra onye nne obi n'anambra eziokwu bọsi Jizọs ga-akakata ije si n'ọbụbe m ka ọ na-abịa esie m elisi elisi aga m esiri ihe ofe onugbo tinye ya azụ mangala ya na ụtala akpụ maka na ọ bụ ife ndebe anyị na-eli nwanna ọ bụzi asị ngwa gee ntị after today mmadụ ga-enye testimony maka taa onye mbụ ga-enye testimony taa ngwa jide aka n'isi na nwere ihe m ga-akụziri gị gbasaa ụkwụ gị ijide aka n'isi ka onye ga-eti mkpu ị ga-eti mkpu maka na ụbọchị ị ga-enye testimony maka taa ọ ga-eme onye iro gị fam n'anya ị bịara n'ọtụ ebe a o nwere mgbe ị ga-eti ọ ngwa gị mgbe ị ga-eti ngwa gee ntị ị ga-asị ihe mmadụ ole mụtara mkpu a nkwuo 1-2-go mmadụ nche tie mkpu a 1-2-go ngwa gee ntị onye na-achụ gị ga-ada onye si na ifeọma agaghị abịa n'ụlọ gị onye ahụ ga-ada if you believe it say amen
amen
maka na onye iro m ga-atụ ụtụ gongom in the name of Jesus
amen
enwere onye m akpọ ọga ebe a break it down enwere ụmụ nwanyị ọkwụrụ m ya na-akpọ ikpe ọga a chọrọ m ka ịghọta that you are praying now we are praying whatever thing we are doing now we are praying as you're clapping ị ga na-akpọ ọga now ị ga-enye mandate that after 7 days from now ị ga-eji mụ onye a na-achụ gị bụ na ọ ga-apụta narị arị na-akpọ ọga ọ ga na-akpọ ọga nwere onye na-aga na-akpọ ọga ọ na-akpọ ọga so ị ga na-akpọ ọga na-anyị na-akpọ ọga na-asị your enemy ị ga-eji ma your enemy bụ ọ ga na-akpọ ọga are you ready choir are you ready onye iro gị ga-akpọ ọga na afịa
ọ ga-akpọ ọga na
afịa
ọ ga-akpọ ọga na
afịa ọ ga-akpọ ọga na ama
ọ ga-akpọ ọga na ama
ọ ga-akpọ ọga na ezi
ọ ga-akpọ ọga na ezi
ọ ga-akpọ ọga na iro
ọ ga-akpọ ọga na iro
ọ ga-akpọ ọga na ahịa
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 in the name of Jesus
amen
enwere onye ama atụ suwel ebe a ọkwụrụ m ya na-akpọ suwel ka suwel ebe anyị nọ ka suwel after 7 days ị ga-eji ma onye iro gị bụ ọ ga na-atụ suwel ọ pụta n'ụzọ na-atụ suwel na-amụlị na-amụlị in the name of Jesus
amen
onye iro gị ga na-atụ suwel
ọ 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 ga na-atụ suwel tụọ ya tụọ ya
ọ ga na-atụ suwel
ọ ga na-atụ suwel
ọ ga na-atụ suwel
ọ ga na-atụ suwel onye soro gị ọ ga na-atụ suwel
ọ ga na-atụ suwel
ọ ga na-atụ suwel
ọ ga na-atụ suwel
onye ọ ga na-atụ suwel
ọ ga na-atụ suwel
in the name of Jesus
amen
gbaba eke ewu ebe ị ga-esi gba ọsọ make a chance ebe ị ga-esi gba ọsọ maka after today ị ga-eji ma onye iro gị ọ ga na-agba ọsọ mmadụ adachi ya ọpụta n'ọma ahịa ọ na-agba nnukwu ọsọ enwere onye ga-adachi ya in the name of Jesus onye iro m ga-agba ọsọ n'ahịa
ọ 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 ga-agba ọsọ n'ahịa
21 days from now ị ga-afụ onye a that person wey dey do you ị go begin to dance kolomenta music ọ ga-agba egwu isi mgbaka repeat after me onye ọbụla na-achụ m ga-agba egwu isi mgbaka if you believe it shout the loudest
amen
now hear me as you be dancing this music however you want your enemy to do after 21 days begin to do it ịchọ ka onye iro gị na-agụsịsị ọnụ mmiri n'ụzọ na-eme ya ịchọ ka ishie na-enwe ọkụ na-eme ya after 21 days you will see that person why you will know that person bụ na ọ ya bido na-eme ihe ị na-eme na in the name of Jesus Christ
amen
onye iro mụ ga-agba egwu isi mgbaka ọkọ mụ nsị ma o rughị m nso ọba mụ n'ugobe m enwetaghị be onye na-achụ ma achụzila m n'ogbe gị naga onye ọbụla na-achụ gị ga-ada n'aha Jizọs. Onye na-achụ ma achụzila m n'oge gị naga. Onye na-achụ ma ya chụzila m n'ọnwa gị nwada. Onye na-achụ ma ya chụzila m n'oge gị naga. Ọkwa ọba ma mbọ ma ọba aba ọ si na-agba agwọ. Ọkwa ma nsị ma o rughị m nsọ ọ si na-agba agwọkwa. Ọba ma n'ugobe m enwetaghị m ịbụ ọ si na-agba agwọ. Ọba ma na mmiri ma asaghị ọ si na-agba agwọkwa. Okwu okwu ma asaghị asa ọ si na-agba ejoka. Mana mmepere ọnụ m ọ si na-agba egwu. Onye na-achụ ma achụzila m n'oge gị naga. 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 Ọnụ ọkụ otu gị ihe lọta ihe na-akọwa. Ọbụsị na-abọ mmadụ ọnụ n'ime akpa ya. Ọwashi onye si n'ịga ahụ onye aga na so magọ ụnahụwe ụnahụ na chineke nọnụgbe ụnahụwe ụnahụ ọsawo mmeri ọnụgbe ụnahụwe
cha abu mu mweze adai ma yongi cha cha
ige abu ni bukaya bianso bianso. I want you to come out. I want us to do it together.
Abu mu mweze agagi ma yongi cha cha
abu mu mweze adai ma yongi cha cha
mweze kwenu yeah.
God of Tokunadu, Yagabuchianio. Ezibo manadiro fele. Thank you.